Kevin, me Kevin, it Owen. Yeah, Buddha did it bone.
Feels Kabaka.
Another problem, this one. I want to feel on the beat. Bend your body to the floor after long. Then the song has a land the road. Mokulio kuna msikulia mwana. Yadeva Babiloni badu wenja. Sikulia mwana. Life is a journey. Never mchala na mami. Enjoy. Vali kubuza ati why you not happy. Go to all these are because. Tulira o. Tulira o, mukila bunga kogula kadari. Tulira o, tulira o, tulira o, tulira o. Fenga kumye uo kusaviliza. Tulira o, wabula kabia katu omela wama. Baby wakue kabia na mweka waini. Banya usalana nyemukase mezi. Ulusaviliza vale batule waze.
Mukila bunga nijine selma boss. So, banaziri kubia nipesi. Vagaliba kuja kube kubabu wa mchikosi.
Life is a journey. Never muchala na mami. Enjoy. Vali kubuza and why you not happy. Go to all these are because. Tulira o. Tulira o. Tulira o. Mukila bunga kukula kadari. Tulira o. Tulira o. Tulira o. Tulira o. Venga kumye uo kusaviliza.
Kukulio kula msikulia mwana. Yadeva Babiloni batu wenja. Sikulia mwana.
Wabula kabia katu omela wama. Baby wakue kabia na mweka waini. Banya usalana nyemukase mezi. Ulusavili za vale batule waze.
Yo, it is me Kevin Owen. Yeah, umwana we udadili.
One love, two.